noma nephakapi. So tala ngisiphakapi. Ekusevuze kube kude naphakathi. Nalabo lova ngithi bayasi. Ukuthi flow yakabuka tu imanzi. It jokes feel bathi imanzi. I'm back by popular demand. MC extraordinaire. I said I'm knocking them out without it. Yeah. 1996 I was there. 2026 I'll still be here. Konga kola ngithi adibe. Lelubuzi lamazu uzokela. Oh yeah.
Indlela kaJesu
iyokuphela.
Somebody sit down.